Niko na ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Uko na ma cake sama extreme. Whoosh. Expressway. Gondini wachi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. 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 Asimama peke yake bila mchumba wake. Nalibai suku mamake. Ndo kule na mchumba wake. Nkona 250 na ni 250. Na nadai kwenda bash ya wa 250. Chenja soso nadai kweni 250s. Na na matisa ya fair nkona 250. Tit for tat na nadem anatat kwa tit. Tit for tat na nakula tic tac main. Tit for tat niko tic toc talk to me. Tit for tat niko tap tap tankare. Expressway. Niko na ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Uko na ma cake sama exchange. Whoosh. Expressway. Gondini wachi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo.
Wataka kula Hilton wesema. Wataka kula sheshe wesema. Wataka pesa wesema. Wataka shopping wesema. Kwa majina muitwa Gadi More. Utanipata na ma painting gore. Wana maaga big design gore. Majizi fresh uvuta unga za madare. Kumbe et sio kichwa. Uko at broken na kienyeji. Kumbe we sio kichwa. Na vile woji fanyanga mwenyeji.
Expressway. Niko na ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Uko na ma cake sama exchange. Whoosh. Expressway. Gondini wachi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh.
Yeah,
kama gari ndogo.
Napenda bash imejama melanin. Niliona Johnny Walker akikunywa gin. Na kadem flani kakalenjin. Tuna fly high na capital ya din. Hakuna pressure, mali kuna pesa. Kuna pressure, mali mina tesa. Na tooth fairy alipitia keja. Akaniachia Tesla ya kuendesha. Nilimunuo ki MJ kwa stenje. Na picha ya bomale kwa walenje. Na three so flani ya expressway. Nasikia joto, nikisikiza Coldplay.
Expressway. Niko na ma ex kama exchange. Whoosh. Expressway. Uko na ma cake sama exchange. Whoosh. Expressway. Gondini wachi kwa estate. Whoosh. Expressway. Uli buy mandege o Alexa. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo. Like a small car. Whoosh. Kama gari ndogo.
Another gbedu from nigerpickup.com.